yankeesupplier.com.
Bush.
Jose. The future and on your mind. On your mind. The future and on your mind. On your mind.
Muche. Muche kuru. Muche.
Leo nipo na wana kuna jirushang. Kuna biskari mixa divi pusyang. Tani muma chosi ya di masela. Na mini na pimpa na gubi toke. Leo tuna vibe leo tuna jirusha. Usulisi nani weni ite future. Dada kapagia wakiuna nazungusha. Tani muma chosi ya di masela. Kunyuka sokesi mchawi yelang. Leo tuna vibe leo tuna jirusha. Usulisi nani weni ite future. Dada kapagia wakiuna nazungusha. Tani muma chosi ya di masela. Kunyu kaso kesi mchawi elang. Leo tuna vibe, leo tuna jirushang. Leo tuna vibe, leo tuna jirushang.
Kona leo tuna vibe. Leo tuna vibe. Leo tuna vibe. Chizi kuchi wana vibe. Leo tuna vibe. Leo tuna vibe.
Muche. Muche tuluke. Muche. Muche tuluke. Muche.
Shakuwa mchupa, shakuwa tungi, shakuwa mbwi. Kwa, sieleweki, mtungi umenizidi mchupa, naweka pendi. Ash, naweka pendi. Shakuwa mchupa, shakuwa tungi, shakuwa mbwi. Kwa, sieleweki, mtungi umenizidi mchupa, naweka pendi.
Leo nina vibe, sekate kushikwa. Leo nina vibe, sekate kuguswa. Leo nina vibe, sekate kushikwa. Leo nina vibe, sekate kuguswa.
Ah, kauna penda chatoloke. Imi siki nchatoloke. Kauna penda nchatoloke. Imi siki nchatoloke. Maisha ndege nchatoloke. Tenja pizona nchatoloke. Vichwa mimoshi nchatoloke. Vichwa vigumu nchatoloke. Nasa iloli nchatoloke. Wankredibo nchatoloke. Nagia nane nchatoloke. Menejamento nchatoloke. Miziki baba nchatoloke. Baba diani nchatoloke. Na P-Doctor njo tuluke. Maniga unju njo tuluke. Babu Longomba njo tuluke. Na Baba Chanki njo tuluke. Baba Motriki njo tuluke. Kauna vibe. Kauna vibe ya ludi kauna vibe. Kauna vibe baria kauna vibe. Kauna vibe ya ludi kauna vibe. Kauna vibe. Kauna vibe. As the future ndani ya mind.